Blog Talk Radio. Arakoze cyane Jean Baptiste, byumvuhore iyo ndirimbo muca iteka ko u Rwanda rwakongera kuba u Rwanda kwa kumena maraso byacika rwose burundu. Radisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugiriye Washington DC. Dufite saa yine z'amanywa n'iminota itanu isaha za Washington DC, saa yine z'ijoro n'iminota itanu isaha z'i Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati, saa yine z'ijoro n'iminota itanu nako saa tanu z'ijoro n'iminota itanu isaha z'i Kigali no mu karere katarako muri Afurika y'Iburasirazuba, kuko ho bafite saa sita z'ijoro n'iminota itanu. Kuri uno munsi wa gatandatu tariki ya 19 Mutarama mwaka w'2018, tujye kuganira n'umutumirwa wanyu, umutumirwa wacu Dr. Theogene Rudasingwa, akaba agiye kudusesengurira ukuntu FPRDMI ikomeje umugambi wo gushoza intambara mu karere, ibimena amaraso y'Abanyarwanda, ibimena amaraso y'abaturanyi. Muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabashuhuze kandi nkomeje kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2017, umwaka tumaze mu minsi 20 gusa. Tuyifuza rero gukomeza kubabera muhire. Muri kumwe kandi nk'uko maze kwibuka na Dr. Theogene Rudasingwa, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba anarebereye perezida nk'uko mubizi. Nagira ngo rero muvandimwe Theogene, niba ntibeshye ndetse ubanza kino kiganiro cyawe aricyo cya mbere muri uno mwaka, bityo rero urumva ko ukumbuwe na benshi, ijambo ni ryawe, niba unyumva muvandimwe.
Urakoze cyane Joseph, uranyumva neza?
Ndakumva neza cyane.
Mbanze nkukosoreho gatoya, wavuze ngo umwaka w'2017 turi muri mu 2018.
Nasubiye inyuma.
Wasubiye
inyuma. Niko bimeze.
Rwose Yozefu na Radisha n'umuryango wawe wose, mbanze mbifurize namwe umwaka muhire wa 2018.
Twese hamwe n'imiryango yacu n'abakunzi bose n'abanyarwanda.
Tubanze rero nyine ubwo mpaye nyine akanya, mbanze nsuhuze abakunzi ba Radio Ishakwe, dusuhuze n'abanyarwanda n'abakurikirana iyi radio, dore ko bamaze kuba benshi kandi nk'ukuntu duhora tubivuga atari n'abanyarwanda gusa, ari n'abaturanyi n'abanyamahanga muri rusange baba bafite inyota yo kumva radio yacu, ko dusesengura ibibazo byose bijyanye n'u Rwanda, ibijyanye n'akarere ndetse no ku isi, kandi biri ku isi mu by'ukuri nabyo murabibona, murabikurikirana ko atari bikeya kandi ntibyoroshye. Ubwo rero nagira ngo ngushime kumpaye aka kanya mu kiganiro cya mbere muri 2018 kugira ngo dusesengure nyine iveri wacu mu gihugu. Ubwo nawe ngusubiza ijambo Joseph.
Urakoze cyane nyine, nk'uko natangiye mbivuga kuri uno munsi, ugiye kudusesengurira ibyerekeye uriya mugambi wa FPRDMI ikomeje kugaragaza mu by'ukuri. Urayizi neza cyane, wayibayemo ndetse wabaye umuyobozi bakuru bayo, wabaye umusirikare, wabaye muri diplomasi yayo rwose ikiri no mu ishyamba, ndetse FPRDMI imaze gutsinda. Warushyigikiye FPR, warushyigikiye DMI, ariko wayibereye umunyamabanga mukuru, uza gukora imirimo inyuranye harimo no kuba umukuru wa kabine kwa Kagame muri presidence, no guhagararira u Rwanda rw'icyo gihe nyine, u Rwanda rwa nyuma ya 1994 i Washington, nyuma yo kugira ngo nyine urebe ko ibyo mwaharaniye mu by'ukuri FPRDMI yaciye ukubiri nabyo, ibijyana mu by'ukuri kuri y'amahame ya FPR. DMI ijyana nyine ibintu kure ahanyuranye n'ibyo mwari mwatekereje ubivamo, ariko kubera yuko nyine uri umuntu uharanira uharanira uburenganzira uharanira demokarasi bavuga uti singiye kuguma aho ngaho urugamba nubwo urwa mbere twarutsinze ariko bakaruyobya nyine bakarushimuta bakaruyobya reka dukore urundi rugamba rwo guharanira demokarasi turiho turavuga rero tuti iriya leta ya FPDMI ikitekereza gusa ni ukumena amaraso hari ibimenyetso by'uwo mugambi mubisha bigaragara hari ingaruka zabyo buri wese ashobora gutekereza ariko urazisesengura gusa ntidusesengura gusa ngo tunatake turavuga tuti ese hakorwa n'iki ngo uriya mugambi mubisha uburizwemo cyangwa se uhitane bike bishoboka ibisubizo rero biri mu isesengura uza gukora no mu nama uri bugire abatwumva nagira ngo rero mbere yo kugira ngo dutangire iyo ngingo nyamukuru ngire ikintu nkwibariza hari muri kariya karere hari ahariho hagira ibibazo kenshi harimo hapfa abantu cyangwa se hano ku rupfu kenshi ujya kubona ukabona inyoni zimwe na zimwe ziriho ziraguruka zihagana inyoni mbi zisura bibi aha nashatse kuvuga rwose nk'umugabo witwa Sarkozy wahoze ategeka kino gihugu ariko akaba azwiho kuba yaragiye ayogoza kariya karere ka Afurika umuntu yavuga nka Libya ku mpamvu byaje kugaragara yuko ari impamvu z'inyungu bwite inyungu mbi no kudakunda mu by'ukuri abantu niko byaje kugaragara bamwe baragenda nyine banabiryozwa wenda nawe twizere yuko azageza akabiryoza ariko hagati aho ngaho aherutse mu Rwanda kandi kimwe kirashira yakirwa ku buryo butunguranye yakirwa na Kagame byishimye cyane kandi yirirwa tu ku Bufaransa n'Abafaransa ibyo bintu rero byo kubona umuntu nka Sarkozy agenda akakirwa rwose bishimye cyane ngabo ba Kagame ngabo ba mushiki wabo bakamwakira reka yakageni bihatsiki ijambo ni ryawe mbere yo kugira ngo tuze no kuganira kuri icyo kibazo kuri uwo mugambi nyine twa umugambi wo kujya kumena amaraso mu karere ijambo ni ryawe
murakoze Yosefu kumpa ijambo nanjye mu by'ukuri nk'uko nawe n'abandi bose bakurikirana iby'iwacu no mu karere bigomba kuba byarabatunguye twese byaradutunguye twibaza nyine ngo ese Sarkozy noneho yaje nawe i Rwanda hasa nk'aho hamubereye impaka uretse ko impaka ye ngira ngo we aba afite izindi nyungu akurikiranye kandi si we wenyine muri urwo rwego nagira ngo nibutse abakurikirana iki kiganiro ko Sarkozy ari muri kategori ya ba Tony Blair wahoze ari minisitiri w'intebe wo mu Bwongereza hamwe na Bill Clinton wahoze ari perezida w'iki gihugu muri Amerika ndetse n'abandi benshi ngira ngo rimwe tuzakora n'ikiganiro kuri iyo ngingo kuri iyo sije abanyamahanga benshi cyane cyane abantu bikorera ku giti cyabo bari mu bintu bya business nk'abariya bahawe imidari bahawe imidari n'u Rwanda ko nabo mbese ko ari intwari z'u Rwanda iyo midari birirwa bo banyanyagizamo kubera ko ari bamwe ari rero Sarkozy ari Tony Blair ari Bill Clinton ari n'abariya bavuga bitwa ko ari abavuga butumwa bitwa bari ku Warren abo bacuruzi benshi bahabwa imidari ugashyiramo noneho n'abantu b'inzobere mu bintu bya akademi mbese aba akademik murabizi cyane cyane nka cya gihe iriya documentary yasohokaga yo bita Rwanda Untold Story yasohowe na BBC mwibuke bari abantu niba ari 37 bitwa ko banditse ibitabo ngo ari abashesheri bakoze mbese abantu b'injijuke cyane abo banditse nyine bavuga ko nabo bavuma BBC ko yakoze ishyano ariko bose ureba bashyigikira ya story ya narrative cyangwa se biriya byo twamenyereye bya FPDMI uko mbese bavuga amateka y'u Rwanda kuva muri 1994 uko interahamwe zarashe indege kugira ngo zibone uko zitangira gukora genocide n'ibindi n'ibindi bikurikiraho nyine bafobya ibyakorewe abahutu ariko cyane bacyane bavuga ko aba victim aba ari abatutsi gusa kandi Kagame ari we ntwari ari we mbese wabuvanye mu kangaratete urumva abo bantu bose nkize hamwe ni muri iyo kategori ntuza ni kategori imwe na Sarkozy abantu bibuke neza yuko Sarkozy ari umwe mu Bafaransa cyagiye bagiye mu Rwanda agasambese nkaho asaba imbabazi FPDMI asaba imbabazi Kagame kubijyanye n'uruhare abafaransa baba baragize muri ari amarorerwa yabaye mu Rwanda kuri jyewe rero Sarkozy kuba yirukanka akajya I Kigali nta kintu bintangajeho na gato kuko ni ibintu bijyanye n'imyifatire y'abandi banyamahanga kubijyanye n'u Rwanda ariko bikaba n'ibintu Kagame yakunda cyane kuko iyo ari mu bibazo bikomeye ashakisha mbese akantu ashobora gukora gatuma noneho baba nyamahanga baba mushyigikiye kubera inyungu z'amafaranga kubera ibyaha wenda bashobora no kuba nabo bibarangwa kuko bamwe muri bo nka Clinton hari ibyaha mpamya ko amateka natarandikwa ariko no mu bihe bizaza nituzabo abanyarwanda nibazabona gahenge bagashobora kwandika amateka yabo nta muntu bashyizeho urimo kubabuza kuvugisha ukuri abo barimo na ba Clinton bazavuga muri aya mateka ku byo batakoze cyagiye abanyarwanda bicwaga yaba genocide y'abatutsi uruhare Clinton yabigizemo cyangwa se noneho na genocide cyangwa n'ubwicanyi bwabaye ku bahutu byabaye nyuma y'icyo gihe bwakozwe na FPDMI akaba ari we watangiye mbese uwo mugambi wo gukingira ikibaba FPDMI na Kagame kugira ngo be kubazwa ibyo byaha bakoreye abahutu urumva rero abo bose ni kategori imwe ni industry bisa nkaho ubu ngubu yabaye industry hariho abantu bayungukiyemo cyane kandi bagomba gukomeza gushyigikira ndamya ko Sarkozy rero ari umwe mu bantu bagiye nyine bajya kugaragira kupfukamira Kagame ariko ndamya ko ubwo bagomba kuba hari n'impamba bagomba kuba bamuteganirije kugira ngo akomeze ajye hanze aho ngaho avuga nyine sinzi niba yahuye na Kagame akomeza kuvuga nyine nka birabyo Kagame yavuze mbere aha ngaha ko Abafaransa bakoze genocide ko agiye gusohora za mandadare ngo bafate bariya abasirikare n'abariya abanyepolitiki bose simbizi Joseph nawe ufite icyo wabivugaho ariko kuri jyewe uretse kumva ko Sarkozy yageze I Kigali mu buryo butunguranye ariko iyo urebye imyifatire ye n'imyifatire y'abandi nta kintu mu by'ukuri nakumva gitangaje
uko mbibona afite ubwoba bw'iruya rubanza rwongera ugasubukurwa bakarushyira muri parike bati parike muzarebe niba mugomba gukurikirana cyangwa mutagomba gukurikirana ko nyuma yaho nyine Kagame yahise abwira abamushiki babo n'abandi ngo muvuge ko Abafaransa nabo tugiye kubafata tukabakorera za manda zo kubahagarika ibyo rero byo byose afite ubwoba bazi kandi ni naho ibintu bakangisha bigarukira ntekereza yuko Sarkozy bamwifuzaho kubakorera nk'ibyo bakoreye ku gihe yari akiri ku butegetsi igihe yafunguraga dosiye nyine Rose akaba yakifatisha bya nyirarubishwa bakamwohereza bityo bakinjira muri dosiye bakayonona ndetse munyihanganira cyarwaye grippe ntirakira ndetse muri uko kwinjira muri dosiye bakayobya munyihanganire bakayobya abatanga buhamya bamwe na bamwe bamwe bakanicwa ibyo rero kubera ko bitarangiye ntekeza ko aribyo bashaka kugerageza ku gukoresha Sarkozy kugira ngo nyine barebe ko baramuka kabiri niko mbibona
nibyo nibyo ndetse nk'ukuntu ngira ngo twahari ibiganiro twakoze kuri ibintu byose kuko ibibazo by'indege uruhare Kagame n'abo basirikare bayoboye bo muri DMI uruhare bagize mu ihanurwa ry'indege n'ibyo bibazo nyine bumva baterwa n'Ubufaransa gukomeza bashakisha nyine uruhare rwabo ndetse n'undi wese waba yaragize mu ihanurwa ry'iryo ndege icyo ni ikibazo nk'uko twabisobanuye no mu nyandiko gikomeye kuri Kagame kuko kimufataho iyo rero kizamutse bisa nkaho mbese ukoze ishyano ko ushaka mbese kumuryoza ibyo yakoze nawe bigatuma mbese ajya muri ya mode yo gushaka kujijisha no gushakisha mbese abamufasha muri iyo dosiye abo nk'abantuzanye nabo ngabo basakozi ndetse na biriya niriya raporo news report yakorewe inahanga n'abanyamerika aba bavoka za hano Washington DC byose ni ibintu abarimo ashakisha ariko nagira ngo nicyo ngicyo tunagereho tuganisha mu kibazo cya tuzinde uyu munsi kuganiraho kubera ko ibibazo bijyanye n'ibyaha Kagame na FPDMI bakoze ni kimwe n'imwe mu mpamvu ituma icya mbere bagomba kumva bagundira ubutegetsi kugeza igihe bazabupfiramo icyo ni icya mbere biriya bintu by'uko Kagame yiyimitse akoresheje nyine iterabwoba akoresheje uburyo bwose bushoboka amafaranga afite gufunga abanyapolitiki kwica abanyapolitiki guheza buri munyarwanda wese mu bikorwa bya politiki akajya mu rubuga wenyine ziriya ntambara z'urudaca ahoramo byose nuko aba yumva ko aribaza ati nta gihe jyewe Kagame nshobora kuzaba umuturage privé nk'ukuntu aba perezida nk'abo muri Tanzania ba Mkapa ba Mwinyi ba Kikwete bagira batya bakazava ku butegetsi nyuma y'imyaka 10 bakicara bakaba abaturage bubashywe kandi bagifite uruhare muri society zabo cyangwa se mu Burundi uko n'u Burundi nubwo buba burimo nabwo bwifitiye imvururu zimwe nanone Kagame atera ariko urabona ko ari abantu bayoboye Burundi ariko bakazava ku buyobozi bakibera abaturage privé kandi bagifite influence muri society yabo iyo Kagame araranganyije ntabwo abona ko ashobora kuzabona opportunity nk'iyo ngiyo aravuga ati ibi byaha byo nakoze yaba ari ibyo yakoze muri Uganda akiri muri DMI ya Uganda byaba ari ibyo yakoze muri FPR abantu benshi baguye muri FPR kugeza no kuri aya magingo atarabaho iyo accountability haba ari ibyo yakoreye abanyarwanda muri rusange cyane cyane abahutu ibyo yakoze muri mu Rwanda no muri Congo nubwo azi ngo hari abamukingiye ikibaba cyane cyane nyine ibihugu by'ibihangange Ubwongereza n'Abanyamerika arabizi uko amateka yandikwa ntabwo ariko bizahura areba rero imbere yongera ngo yabishatse kuko ahanini imyifatire ye bisa nkaho azi ko ejo hazaza hatariho azi ko ngira ngo azahora ku ngoma imyaka amagana n'amagana nk'aba muntu wagihoze ayobora Zimbabwe ikitwa Rhodesia witwaga Ian Smith w'umwongereza wigeze kuvuga ngo bazayobora ngo imyaka igihumbi n'igihumbi ngo niko bazayobora Rhodesia ariko siko byagenze na Kagame rimwe na rimwe imyifatire bisa nkaho azahoraho ari umutegetsi ibyo rero ni bimwe mu byo ibyo byaha byose byo yakoze harimo n'ibyo by'indege nibyo ni kimwe mu bintu bituma agundira ubutegetsi akoresheje FPDMI kandi ni kimwe mu bimutera guhora atekereza ko hari abanzi uretse no mu Rwanda ariko noneho no mu karere, harimo n'u Burundi, harimo na Uganda, harimo Tanzania, harimo Congo. Urumva rero iyo niyo logic, Kagame akoreraho biriya byegera berebye rero bakabarebe bamushiki wabo, iyo niyo logic bagenderamo yo guhora batekereza ko ibyakorwa byose kwaba ari ukujijisha cyangwa se kubeshya cyangwa se guteza intambara cyangwa se kwica bagomba kubihoramo, nta kuntu bashobora guhagarika kubihagarika. Iyo urebye iyo logic y'intambara, imvururu mu Rwanda, imvururu mu karere, ni logic iri permanent kuri FPDMI, nta kuntu ishobora guhindura.
Urakoze cyane, sinzi niba warutse ko warujyanye
nari mbaye nkoze pause kubera ko niyo point nagira ngo nkore nshimangira ko
okay.
Logic ya FPDMI dushingiye kuri ibyo bya Sarkozy n'abo banyamahanga nyine bamutize umurindi cyane cyane wenda bishakira amaramuko kandi cyangwa se izindi mpamvu, ariko kuri we kuri Kagame na FPDMI ni logic yumvikana kubera ko ari ibyo by'indege ahe n'ubwicanyi bakoze mu Rwanda no mu karere, bagomba guhora muri ibyo ngibyo kuko aziko kuba mu butegetsi niyo FPDMI ni immunity babihaye kugira ngo batazagira ababaza ibyo byaha byose byo bakoze.
Hagataho ngaho nkuko twabivuze nyine bariho bateguye intambara mu karere, hari ibimenyetso byinshi twagiye tubivuga kandi na Kigali yagiye bivuga nk'igihe witwa Muganga Mubarake, General Muganga Mubarake yajyaga mu rubyiruko akarubwira ngo rwose ngo ntimugire ingorane ngo tubafitiye akazi ngo umukuru wacu w'igihugu cyacu yaguze udukoresho n'ibindi bimenyetso byinshi bimaze iminsi bigaragara, no kwiyenza ku bihugu duturanye bimaze iminsi bigaragara. Ariko rero ibyo bikanajyana no kurega mu by'ukuri, kurega opposition, kuyirega ibinyoma, kuyirega mu by'ukuri ibyo bibo barashaka gukora ibitero, ariko rero bararega Abarundi gushaka kubatera, bararega Abagande gushaka kubatera. Urugero natanga rwose rwa vuba ni inyandiko yasohotse ejo kuwa gatanu, yasohotse mu binyamakuru birenze kimwe, ariko ngiye gusoma nyine aho yasohotse mu kinyamakuru rushyashya cya DMI. Inyandiko ngo y'inkuru nyamukuru editorial yacyo igita Burundi haravugwa umugambi mubisha wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Editorial yo ku itariki ya 19 z'ukwa mbere 2018, inkuru nyamukuru niko byanditse, ubu ndiho ndabisoma. Amakuru aturuka i Burundi arahamya ko hari umugambi utegurirwa muri iki gihugu wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Amakuru dukesha urubuga rwa Twitter ya Ndongozi B avuga ko abaturage 100 bo muri komine ya Bukinanyana aho mu gihugu cy'u Burundi babifashijwemo n'igipolisi cy'igihugu ishami rya komine ya Bukinanyana binjijwe mu mutwe witwaje intwaro w'interahamwe. Ibi bikaba byarabereye ku cyicaro cya polisi y'u Burundi ikorera muri komine Bukinanyana mu minsi ya mbere y'ukwezi kwa Mutarama 2018, bafite umugambi wo gutera u Rwanda babifashijwemo n'imbonerakure. Uyu mugambi mubisha wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda uri gutegurirwa mu ibanga mu Burundi urimo na RNC ya Kayumba Nyamwasa yishyize hamwe n'iya Rudasingwa Theogene na P5 na P5 FDI yingi PDP Imanzi PS Imbera kuri ya Ntaganda Bernard umuhuzabikorwa ni Wirinyamitwe abifashijwemo na FDLR. Kandi umugambi wo kuzahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda wiganjemo n'imbonerakure zisanzwe zaratojwe n'igihugu cy'u Burundi. Murumva rero ko nyuma yo kwanduranya kenshi kuri Uganda, u Burundi bwo bari barabaye basa n'ababuretse gatoya, none basubiriye. Wumvise rero ukuntu ngo hari RNC
ya Kayumba ngo sigaye rifatanyije na RNC ya Teogene Rudasingwa ijambo ni ryawe tubwire
none se yoze hari harya Rudasingwa aracyagira RNC ngo iyo RNC ya Rudasingwa yo iba hehe ko ntayizi
nukuri nukuri ni ngaho ibintu byawe barafite
hari ubundi mu byukuri ngo ukuri gushira mu nseko ariko ni ibintu bibabaje cyane kandi bikomeye cyane kuko nubwo atari umuco wacu gukora reference ku bintu bya DMI ariko burya rushyashya ni barometre y'ibyo Kagame batekereza n'ibyo byegera bye byo muri FPR DMI ibyo babatekereza iyo usomye ibyo muri rushyashya umenya ikiri ikiri mu mutwe wa Kagame so ni byiza ko wowe ubigirira ninoza unabisoma Jewe ntabwo nk'ukuntu bizi ntabwo njya nsoma rushyashya sinjya nsoma ibyo binyamateka bya
ndabizi neza
kuko ahanini industry yabyo ahanini ni ukuntu kano kuntoteza no kujya guta ubundi sinjya nsoma ariko nibyo kuko mujye mubisoma kuko ni barometre ibaha burya iyo usomye rushyashya ubwo ububonye icyanzu cyo gusoma uko Kagame atekereza muri iyi minsi nabanziza nabamunyuza nabakabarebe kuko ni ntuza ni igikoresho cya FPR DMI ibyo rero by'u Burundi barimo kujijisha kuvuga ko RNC na P5 na buri muntu wese mbese utavuga rumwe na leta ko bari mu pango wo gufatanya n'u Burundi kugira ngo batera u Rwanda ibyurumva ni logic ni ya logic nyine bahoramo ariko icyo umuntu yasaba abarundi cyangwa se abanyayuganda ariko natwe abanyarwanda twese baba bo mu gihugu no hanze yacyo iyo Kagame atangiye kugira abantu atoteza atyo amanywa ijoro icyumwe cya kabiri ukwezi akamara umwaka atoteza ahanini nuko abafite imigambi yo gukora ibintu bibi byaba mu Burundi nta gitangaje kuko yashatse kuvanaho inkuru nziza no kwishyiriraho abashatse ntibyamuhira ariko izo mvuru zo mu Burundi nk'ukuntu byanditswe n'imiryango imwe yaba ari imiryango ya Loni n'indi miryango mpuzamahanga yakurikiranye ibyo bibazo n'ibibazo by'impunzi ukuboko kwa FPR DMI ndetse na rimwe uko bajyaga babyigamba bimwe dufite gihamya muri information tuba dufite kandi tubitse byose byerekana ko Kagame yari afite uruhare mu bibazo mbese by'umutekano muke mu Burundi kuba rero arushijeho kongera kubivuga no kuvuga ko twese mbese umuntu utavuga rumwe na Kagame ko ari mu afatanyije n'abarundi guhungabanya umutekano w'u Rwanda nta gitangaje kuri byo ariko ahubwo icyo abantu bagomba kurushaho kumenya nuko ubwo Kagame agomba kuba afite ibintu by'apanga bibi akomeje gupanga nako ntigeza arekera aho ngaho ariko agomba kuba ariho ateganya kuzakora mu Burundi kwaba ari ukugaba ibitero kwaba ari ugushaka abazafatisha kugira ngo bakore ibintu bibi byaba ari ukwica abanyepolitiki bo mu Burundi cyangwa se abasirikare utaretse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ibyo byose biri mu mupango wa Kagame kubera ko niko atekereza kera nkiri muri leta nkikorana na Kagame ahanini ibintu bibi byajyaga bikorerwa nko ku Banyarwanda ahanini ndetse yanabikoraga atari no mu gihugu tuvuge yagiye nko mu Busuwisi cyangwa se yagiye mu ruzinduko ahantu ukajya kumva ngo kanaka yafashe bamufunze cyangwa se kanaka yabuze cyangwa se kanaka yishwe ibyo byose rero icyo dukwiriye kuvanamo muri uku gusesengura nuko ibyo arimo gutwerera u Burundi ahubwo tubyitege kubera ko nibyo ateganya kuzakomeza gukora no kuzakora ibirenzeho mbese mu Burundi ubwo ndagira ngo abarundi nabo bakurikirana i radio ubwo umuntu abababwiriyemo ariko n'abanyarwanda tubimenye kubera ko imvururu zivuka mu Burundi nta mahoro natwe dushobora kubigiriramo imvuru zivutse muri Congo cyangwa se muri Uganda cyangwa se muri Tanzania natwe abanyarwanda ntabwo dushobora kubigiriramo amahoro impamvu rero dukwiriye kubikurikirana nuko dukwiriye no kubyamagana ndetse no kubirwanya ubwo wenda tutarasoza umuntu araza kuvuga bimwe mu bintu bikeya nkatwa bakomeje kuba ku rugamba rwo kurwanya ubutegetsi bumeze nk'ubwa FPDMI ibyo tugomba natwe kwitondera no kurushaho gukomeza gukora kugira ngo turushaho gufatanya n'abaturanyi atari ukuvuga ngo dufatanye nabo ngo dushoze intambara ariko gufatanya n'abaturanyi kugira ngo twamagane iyo ntambara ariko Imana izanabiturinde n'izo ntambara umunsi Kagame yazishoje abantu bazamenye uburyo bagomba kuzifatamo kubera ko ibintu byo kumena amaraso y'abandi banyarwanda miliyoni imwe miliyoni ebyiri ibyo bintu dukwiriye kuza kurushaho gukora devoir gukora homework kugira ngo ibyo bintu Imana izabidutsindire natwe ubwacu ariko tuzashyiraho akacu kugira ngo tubyitsindire Yosefu ndabanga usubije ijambo
urakoze cyane nakoze cyane ubuze ko ibyo bintu bifite ingaruka zikomeye zo kubazamina amaraso y'abanyarwanda tutibagiwe ayo bavandimwe duturanye bo muri ibyo bihugu nyine Kagame abatunga rutoki ikibazo rero muri opposition buriya opposition urabizi bayiteranyiriza hamwe ariko itari hamwe na gatoya kuko simbonaho iyo RNC itanariho ya Rudasingwa ihuriye na RNC nayo umuntu yibaza n'ibiriho ya Kayumba Nyamwasa kuko twebwe tuba mwishakwe sinzi niba ibyo bintu ubwo abacuro b'inyuma bo muri FPDMI batabizi cyangwa se babikora nkana cyangwa se niba ari ubuswa gusa ikibazo rero nuko banahera ku bantu bamwe na bamwe umuntu yavuga ko hari abantu batari responsable abantu bagenda bavuga ngo bafite ingabo babeshya kuko harimo n'ibigenda bivugwa ndetse natanga urugero rwavuga ngo bafite ingabo ariko zimwe zigataha natanga urugero rwa witwa Rubagumya wavuye muri Afrika y'Epfo ngo ari muri Etat Major ya Kayumba Nyamwasa natanga uwitwa Mike Rwarinda nawe ngo ari umwe wabaga wese umusirikare ariko nawe yari mu ibanga cyane ari umuntu ukomeye waba muri Tanzania bakaba baratashye mu Rwanda abo ngabo natanga urugero rwa Major Rudakubana bivuga ngo yarafashwe ariko akabata n'abatabarizwa ariko abo bose babaga bariho bagenda babwira abanyarwanda ngo bari bufite ibintu by'urugamba harimo n'ikintu cya irresponsabilite kandi iyo bugeze kubivuga muri rya jambo wavuze ku itariki ya 23 z'ukwa kane 2016 wihaniza abagenda bavuga ngo bafite ngo urugamba rwa gisirikare bariho bategura banabisabira n'amafaranga warabihanije twagiye tubivugaho nagira ngo rwose ahangaha niba turiho tuvuga FPDMI natwe ubwacu nk'umuri opposition twibaze tutese twagombye kutaba responsable ngo noneho bityo icyo tuvuze tube tugikora tugishyira ahagaragara cyangwa se niba tutagikora tureke kubeshya bityo duha urwaho umuntu nka Kagame wo kugira ngo abeshye abanyarwanda agira ngo nkwibutsa kandi ubonye ko bariho batoratoye abantu muri za FDU inkingi i Kigali batoragura n'abandi barakayirana hirya no hino ibyo bintu byose ntekereza ko bifite aho bihuriye nabo bose bagiye basubira mu Rwanda kandi bitwa ngo bari muri Etat Major ya Kayumba Nyamwasa ni rwose tujye tuvuga ibintu uko biri niba rero FPDMI natubeshyira ariko muri opposition utekereza ko nta ruhare tubifitemo ijambo ni ryawe
urakoze Yosefu nibyo urabona kuva muri 1994 ntangiriye kuri FDR mwe mwabaye no muri opposition igihe cyo Yosefu bayi muri opposition igihe kirekire kundusha ariko
urabiye
tuzabaye umuntu mwene wacu wigeze kumvugiraho neza mpamagaye banza nageze no kuvuga kuri iradiyo cyangwa se kuri itahuka ambwira aranambwira arambwira atatyo ati te watari kura rwose uramenye utazamera nka Kisekedi none Kisekedi yasaziye yarashaje muri opposition ariko ibyo ananabyo njyewe nubwo umuntu yaba ari nko kunegura ariko nakwifuza gusaza nka Kisekedi kurusha ko napfa nka Mobutu yese
yego
nakwifuza ko nasaza nka Kisekedi kurusha uko napfa kapandira uvumwa n'amateka amvuma nk'ukuntu Mobutu byamugendekeye nakwifuza ko nagwa no muri opposition n'uyu munsi cyangwa ejo bundi ndi impunzi ndi mu buhunzi kurusha
aho gukora mahano
kuba nka Kagame uzi neza yuko n'ikindi gihe ejo bundi azava kuri yisi ariko azava kuri yisi asa nkaho asize umuvumo ku izina rye n'abandi bafatanyije nawe nakwifuza no kugwa no muri opposition ariko ntameze nka Kagame reka ngaruke ku nakantu ka anecdote nari mvuze uwo muntu wamvugiyeho neza nawe uvuga uti nanjye nyisaziyemo Joseph ntacyo bitwaye nushaka uzanayisaziyemo kubera ko uzasaze uvuga ukuri kurusha aho uzafata imbehe ngo ujye gusabiriza ube ministre ube nka mushiki wabo cyangwa se umbe nka n'abandi bose bari abantu bo muri FDPR bapfuye bahagaze
uhemuka uvuga ibyo utemera uvuga ibyo utemera
uvuga ibyo utemera ariko nari mvuze neka ntangire ku bintu bya FDLR iyi myaka yose hafi imyaka ibaye 20 n'ingahe buri gihe Kagame atera Kongo akica abantu muri Kongo akavuga ko ikimujyanyeyo akajya gusahura muri Kongo ariko akavuga ko ajyanyeyo n'iki no guhashya FDLR guhashya abahutu guhashya abajenosideri urumva mu mvugo no muri sakozi za FPR atari na biriya byo bavugira ku karubanda niyo twabaga twicaye turi twenyine imvugo ya Kagame cyangwa se n'abakabarebe n'abandi barabizi neza ko bahoraga bavuga ngo FDLR yarayishyuwe ariko bajya muri public bajya ahagaragara bakavuga ngo dore rwose igitutwaye muri Congo ni ukugira ngo turwanye n'abariya abajenosideri kubera ko baramutse baje bakabikora nk'igikangisho babwira abo batutsi izo ntutsi zose aho tugandagaje muri Kigali bakavuga mbese ko tubakingiye ikibaba kugira ngo abo bahutu batazaza bakabica bakabavana kuri iyi si abasigaye bakabavana kuri iyi si niyo mvugo hagati yacu ariko barabizi neza nta kuntu efose yaba yarabaye mu mashyamba ya Congo uko zagiye zikora mutation sinzi uko muyita mu gifaransa ni mutation igafata irindi zina cyangwa se hakazamo za groups nyinshi ariko ntabwo FDLR iyi myaka yose uko Kagame ayivuga muri public arayizi yuko nta mbaraga wenda hari igihe bagize imbaraga muri za 98 cyagiye cy'abacengezi ariko ubu ngubu ntabwo wavuga ngo Kagame ngo avuge ngo twara ngo muri Congo ngo ni ukubera ko FDLR hafi kuza ngo igatera igafata igihugu ntabwo ari byo ariko arabikeneye cyane arabikeneye muri abo banyamahanga yabikoze nk'igikangisho kugeza igihe aho nk'aba bantu b'inahangaha muri za Roni abo bantu bose navuze b'abanyamahanga bamufasha n'ibi bikomererwa nahoze mvuga na ba Sakozi n'abo ba academic n'abantu bose ibitabo byo banditse uvuga ko FDLR ariyo threat biramutse Kagame atabikirije ko hakongera hakaba indi genocide ubu ngubu bigezweho
yego
ubona bakomeza bavuga ari mu byanditswe mu gihe n'ibyo bavugaga bya rushyashya urabona ko bakomeza buri kanya bavuga ngo RNC bashaka nyine bakazanamo n'ibyo bya P5 bakazanamo n'ibyo bya ngo na RNC ya Rudasingwa n'ibindi nk'ibyo ariko urabona ko ubu ngubu icyo bashyize imbere cyane kuvuga ni RNC abantu bo muri
RNC bakaba
muri uwo mutego
bakanezerwa cyane kubeshyerwa
kubera ko ubu ngubu bagiye muri iyo kategori ya FDLR iyo Kagame agomba gukoresha RNC yakayumva
bazi neza ko babeshyira babahimbaraga
ibyo bintu bya FDLR andabizi neza yuko ari ibinyoma n'ababyitirira barabizi ko atari byo ariko ibyo ni ibikoresho bikomeye cyane kuri Kagame kugira ngo akomeze ashyire imbere iyo politike ye yo guhungabanya umutekano w'abanyarwanda ataretse noneho n'abaturage nuko kugwa mu mutego nuko nagira ngo muri make nubwo nagiye hirya no hino ariko ari abo bantu bo muri ANC yo bitiye Kayumba aina FDLR bakomeje kugwa muri uyu mutego baracyagwa muri uwo mutego wo kure kutareba yuko ari igikoresho barimo guha Kagame kugira ngo akubitishe abanyarwanda kandi akubitishe n'abaturanyi mu karere ibyo rero ntintuza nabyo ni ngombwa yuko tubimenya mu byo dusobanura tukabisobanura ko ari ibintu byo Kagame akoresha mu kujijisha kugira ngo akore komeze iyo politike yo guhungabanya umutekano w'abanyarwanda n'abaturanyi Joseph niko mbibona jyewe
umugabo witwa Ndasingwa Rande yavuze ati nta udashobora kugwa mu mutego bishobora kuba ko umuntu agwa mu mutego atari ku kibi nukunaganamo warangiza ukawizihirwamo abagenzi bacu nikeza ko banagana mu mutego bakaba banawizihiwemo rwose tubakebure gatoya niba barabwiye abantu ko bagiye gukora ibitero bakabyarabananiye nako si niba kuko turanabizi twaranabipfuye si ngombwa yuko babashinja nabo bakishinja bakibeshyera ibyo rwose niba bireke bavuge bati nta ngabo dufite muratubeshyera kabone nubwo kera wenda zazabaho ariko ntazo bafite mu yandi magambo rwose bivuze neza nkuko FDL yabaye ikintu cy'igikangisho cyo bita epouvantail kire cyakadahwemo nka kibona mu mirima nyine kiba gikanga inyoni FPR nyine ishatse kubwira abatutsi ko ari bagize ivuga FDL yashaka kutera Congo ikavuga FDL none ubu ngubu rero iyo FDL mu gihe batashobora kuyivuga cyane muri Uganda barakoresha RNC ubu nayo rero gasa n'ibyizihiwemo rwose RNC urabona twarayishinze tufite umugambi mwiza uko yaje kugenda twarabivuze tuzakomeza no kubivuga bimwe na bimwe kuko tugomba kubwira abanyarwanda aho wenda umuntu yagiye ahusha bityo nk'urubyiruko ruriho rukura ruriho rujya imbere rukazahirinda niko dutekereza ntabwo dutinya kuvuga ahantu twakoze ibintu byiza ariko n'ahantu twakoze ibintu ntibitungane turahavuga muri opozisiyo twayibayemo muri FPR twayibayemo wayibayemo by'umwihariko natwe ubwacu nk'aho twari turi bavuganira ko se ngo twari tunayishyigikiye twari dushyigikiye mu by'ukuri indangagaciro twari dushyigikiye cause y'abantu niyo abantu bavuga bati turi impunzi duheze mu bwungu turashaka gutaha turashaka uburenganzira niba abantu bavuga bati turi abatutsi aho turi ntitubayeho ntitwumva turi iwacu kandi n'umututsi ntafashwe neza mu gihugu kwari ukuri ibyo bintu n'amagingo aya ngaya tubikomeyeho nagira ngo tugane ku musozo rero twarebye ukuntu FPDMA ikomeje umugambi wo gushoza intambara mu karere tureba ibimenyetso by'uwo mugambi mubisha harimo imikorere yayo uzi neza cyane kuko mu by'ukuri urayizi ntawe uyikurusha ndetse ingaruka zo kumena amaraso y'abanyarwanda n'abaturanyi bacu mu karere zikaba nyine ari zose ari ikintu gikomeye cyane kigomba kwamaganwa icyakorwa ngo ibyo bintu biburizwemo tumaze kuvuga yuko umuntu agomba kuvugisha ukuri tukamagana ibyo binyoma bya FPR igende bishya ngo abantu ngo hari ingabo zitera cyangwa ngo hari za RNC za Kayumba na za RNC za Rudasingwa ngo zifatanyije n'imbonera kure ngo zifatanyije na FPR na FDL
na za P5 n'iki cyose. Hanyuma rero ibisubizo ntekeza ko ari uko kuvugisha ukuri, gukora diplomasi. Nagira ngo ufate ijambo tugana rwose ku musozo, kuko muri gahunda yacu tuvuga yuko tugomba gusobanura ibintu neza, ibibazo by'u Rwanda tukabisobanura neza, tukabyumvisha n'amahanga, ayo mahanga tukayumvisha ko n'inyungu zayo atari nka ziriya za Sarkozy, ari inyungu zo mu gihe kirekire. Inyungu zo mu gihe kirekire rero ni zituma muri kariya karere k'iwacu hareka gucura imiborogo, abaturage bakabaho neza, bityo naho babinuba ngo baza gukomanga mu bihugu binibi, haba muri Amerika, haba muri Burayi, ibyo bikaba byahagarikwa n'uko ibyo bihugu bimeze neza, iwabo abantu bakamera neza, bakifuza no kuhaguma, bakahakorera, hakazamuka, hakaba uburumbuke. Ibyo bintu ibyo bisubizo byose nibyo tugomba kuganira n'Abanyamerika n'Abanyaburayi, tukabwira tuti inyungu zanyu ziri muri stabilite, akarere gakize mu by'ukuri, gakungahaye, aho turamutse tukoresheje ibyiza Imana yahaye ako karere, nabo bagenzi bacu nyine abo batwinuba ngo tuza muri bino bihugu. Ngira ngo aho ngaho wumvise ya magambo ya telepolemika aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuye kuri uyu perezida avuga nyine ngo abantu baturutse aho ngaho nyine ngo bavuye ngo mu bihugu ageranya n'amazirantoki n'imisarani. Ibyo byose rwose byabaga buri wese yakuramo inyungu kariya kare kacu karamutse katabaye kare isibaniro ry'amabandi, abasarukoza abo ngabo na Tony Blair bavuze na ba Clinton, noneho akagira uburumbuke hagakira, buri wese akifuza kuhaguma, ntiyifuze kujya gukomanga ahunga umuriro. Icyo rero nagira ngo rwose ufate iminota hafi 6 isigaye, uwe watanga ibyo bisubizo kuri ibyo bibazo, ibisubizo tugomba nyine no kugeza mu rwego rwa diplomasi kuri ayo mahanga no ku Banyarwanda, kugira ngo nabo ubwabo bagende nyine bazi icyo bavuga ije muri ryawe.
Murakoze Yosefu, n'amagambo uvuje anabishoje neza, kuko nta mwanya dufite kandi tuzakomeza kubigarukaho, dufite umwanya uhagije, ntitwabivugira icyarimwe, ariko ubivuze neza. Kuko icyo tugomba kubanza gushingiraho, icyo twashingiyeho na n'ubu tugikomeyeho muryango wacu ishakwe, ndetse n'iriya komisiyo, Rwanda Truth Commission, tuzakomeza gukora ibishoboka byose, n'icyo kintu gishingiye kuvugisha ukuri ku mateka yacu, ku Rwanda rwacu, ku Banyarwanda, kuko ibyo nta muntu dukwiriye kubisabira uruhushya kuvugisha ukuri ku byo tubona ku Rwanda, imitegekere yarwo, n'uko Abanyarwanda bameze muri iki gihe, mu gihugu cyangwa hanze yacyo. Ibyo ni uburenganzira bwacu, ariko tugomba kugikomeraho cyane kurusha ibindi byose, kuko ibindi byose bishingiye kuri icyo ngicyo. Udashingiye kuri uko kuri, ibindi byo wakora byose bisa nk'aho ari impitagihe, cyangwa se biba bishobora kuzatuma habaho guhindura ingoma, ariko imirishyo ikakomeza ari ya yindi. Kandi ntabwo ari byo tumaze gutanga, Abanyarwanda bamaze gutanga ikiguzi gikomeye cyane. Birasaba rero ubushishozi, ubwo bushishozi rero butangirira kuvugisha ukuri. Icyo ni icya mbere, kandi icyo ushimangiye Yosefu nanjye nemera. Ikindi cyo narangirizaho mu byo tugomba gukora, uranabivuze nabyo, hari kugusobanurira Abanyarwanda nibo tugomba gutangiriraho, ariko kurushaho kwegera akarere. Kandi iyo twegera akarere, abantu bazajya babyumva ngo ni ukwegera Perezida Museveni cyangwa se Perezida Magufuli cyangwa se Nkurunziza cyangwa Kabila, n'ayo mashyaka ari mu butegetsi cyangwa se na leta zabo. Kuko ibyo ntabwo ari zo sosiyete zose, izaba sosiyete z'Abanyekongo, iz'Abarundi, iz'Abanyayuganda, Batanzania, kuko sosiyete ntabwo ari leta gusa cyangwa abaperezida babiyobora. Tugomba kurushaho gucengera abanyafrika benshi bakomoka muri ibyo bihugu byo mu karere duturanye aho ngaho mu Buruseli, aho mu Bufaransa, aho mu Bwongereza, hano muri Amerika, bamwe baba bari muri za opposition nabo kubera ko baba bababajwe na politike zo mu bihugu byabo. Ariko icyo nshaka gushimangira nuko ibibazo u Rwanda rwateye nko muri Congo no mu Burundi n'u Rwanda aha ni dukunze kuvuga ngo nibihe nibihinduka ubwo butegetsi bubikavaho tuzashimangira kuvugisha ukuri no kureba uburyo habaho ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Ariko ubwo bumwe bw'abanyafrika n'ubwiyunge muri Afrika nayo ni gahunda ikomeye cyane tugomba cyane cyane gushyira imbere muri muryango wacu, tukarushaho no kubyigisha kuri radio ndetse no muri opposition no mu Banyarwanda. Ariko dukwiye kwegera abo banyafrika butwateye ibibazo nabo hari ibyo baba barateye u Rwanda, ariko tukarushaho kubiganira aho tubishoboye. Aho tubishoboye ahanini ni hano mu mahanga. Numvaga icyo nacyo twagishyira kuri gahunda tucyongera kuri diplomasi tugomba gukora muri izo za leta. Hari izo ubutegetsi bwa Kagame FPDMI ubangamiye cyane nyine gutoteza abo Bafaransa, hari ibyo bihugu byo mu karere tugomba kwegera, hari iyi miryango mpuzamahanga, hari ibi bihugu byakomeje gukingira ikibabo ubwo butegetsi, ariko tugomba gukomeza gusobanura bakajya zagera aho bumva ko amaherezo bizabangamira n'inyungu zabo kandi nta mpamvu, kubera ko uretse inyungu zaba zibangamiye izacu nk'abanyarwanda ibindi byose twabiganiraho n'abanyamahanga tukazabyumvikanaho. Nta kintu na kimwe kizima cyo Kagame iyaza kuba ari umuntu ushaka gukorera ibyiza abanyarwanda, nta kintu kiza yabakorera abanyarwanda yaba yarumvikanyeho n'abanyamahanga bakakemera no kugikoraho ngo twebwe amaherezo ngo tuzaze ngo tugihindure ngo tubwire abo banyamahanga ngo wasinye ni wusinyura ngo ibi ntitukibishaka. Keretse bibi cyangwa se ibyo bakorera mu mwijima, ibyo bibi nibyo bakorera mu mwijima amaherezo tuzabishyira ahagaragara, ibibi tubihagarike ibyiza tubikomeze. Niko muri diplomasi yacu tugomba kurushaho kuvugisha ukuri, ariko no kuba uhumuriza yuko nta nyungu nzima zaba zifite akamaro ku bihugu byose twebwe dushobora kubangamira. Ibyo tugomba kuzahagarika ni ibikorerwa mu mwijima n'ibitarengera inyungu z'abanyarwanda. Icyo nagira ngo rero mu gusaza narangirizeho nshimangira ni imvugo maze iminsi numva nayo Yosefu, wumva abantu uzareba abantu bo muri opposition n'abanyarwanda ubwo muri rusange usanga hari igihe mbese baba abantu bavuga ubu se noneho buriya kandi Museveni azadufasha ashobora kudufasha, ugasanga abantu bashyushye imitwe cyane ngo Museveni azabafasha, ubundi bakumva mbese uyu mwuka uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda bagatangiye kuvuga ariko se buriya ntuza nkuru nziza yadufasha te. Urabizi izo secret twagiye tuzicamo tukiri no muri RNC. Nagira ngo mvuge ibi bikurikira, umuntu waba atekereza ngo Museveni n'ubuzakemura ibibazo by'u Rwanda ngo kubera ko yashyigikiye igitero runaka ngo bakavanaho Kagame, none se kuki bahagarara aho ngaho, kuki batibaza bati se ko Museveni yafashije Museveni agafasha FPR bakavanaho FPR ikica Byarimana ikajya ku butegetsi, ubu ibibazo by'u Rwanda byarakemutse? Icyo ni icya mbere. None se niyo Kagame wamusimbuza undi Kagame ukamusimbuza undi muntu ufite imitekerereze nk'iy'interahamwe zisha abatutsi zikabayogoza buri muntu wese azi ibyabaye mu Rwanda muri 1994, nta muntu n'umwe utabizi victims n'abanyarwanda bose baba abahutu baba abatutsi barabizi ibyo bintu barabizi. None se umusimbuje undi muntu ufite imitekerereze nk'interahamwe ngo kuko Museveni yamufashije kuko yanganye na Kagame agafata undi muhutu ufite imitekerereze nk'iya ziriya nterahamwe agafata leta ubwo icyo gihe u Rwanda ntirwaruguye mu kangaratete. None se abantu batazi ubwicanyi na genocide FPRDMI yakoreye abahutu ku manywa y'ihangwe mu Rwanda muri Congo utabizi ninde, utabizi, utazi kibeho, utazi izo za tingitingi, utazi mapping report. Hafi kuri buri musozi w'u Rwanda nta muntu n'umwe uhari utazi abahutu baguye kuri iyo misozi. None se ubu ngubu bagize batya bati Museveni akavuga ati ndashaka, noneho mbonye undi mututsi wangana na Kagame, reka mufashe tugabe ibitero, tuvane twice Kagame, tuvaneho Kagame. Uwo muntu utekereza nka Kagame aramutse afashe ubutegetsi mu Rwanda, mwebwe murumva u Rwanda rwaruta guye mu kangaratete. Iki kintu rero twarahungabanye, ikintu cya dignity yo gutekereza neza ngo uvuge uti ikintu cyaba kibereye abanyarwanda ni nk'iki, ubuyobozi bwaba bubereye abanyarwanda bwaba buteye bute. Ariko abantu bahora muri icyo kintu cya excitement ngo kuko Kagame yanganye na Kagame ngo bakirukanka, ukumva abantu ubumasaro hirya
n'ahandi
bakavuga ko byarangiye, bati inkuru nziza yanganye na Kagame, ubwo abantu ntuza bagasanga. Ibyo bintu rero Joseph twebwe tuzabyirinde mwishakwe, abanyarwanda n'abatari mwishakwe babyumve, kubera ko ibintu byose hatazagira umuntu wongera kubeshya abanyarwanda ngo we ngo afite ngo magic y'uburyo ngo azagenda ngo akavanaho Kagame ngo agakora ibintu, ibyo bintu atabiganireho n'abanyarwanda ngo abanyarwanda babijyemo bazi ko bazabikora n'icyo bibasaba bakagitanga, ariko bakaba bazi yuko noneho u Rwanda ruzagira amahoro arambye, ariko amahoro arambye ashingiye ku nyungu zo duhuriyeho twese abanyarwanda, abahutu, abatutsi, abatwa, kandi tukaba tuzi ko ayo mahoro mu Rwanda ayo ni amahoro yacu mu karere. Nicyo ngicyo nagira ngo nsorezeho Joseph.
Urakoze cyane rwose, urakoze cyane gukebura abanyarwanda, gukebura ndetse n'abo duturanye kuko nabo bibareba kuri icyo kibazo cy'umugambi mubisha wa FPRDMI yo gushoza intambara mu karere. Ntabwo mu isaha imwe twaba tubivuze byose, tuzagira tubigarukaho kuko tugomba buri gihe gusubizaho. Ndagushimiye rero muvandimwe Tojene, muri uno mwaka w'ibihumbi 2018 noneho sinongeye kwibeshya, kuba utanze kino kiganiro cya mbere. Karibu karibu, ntuzongere gutinda kuko abanyarwanda benshi bari bagukumbuye. Harimo abanyandikiraga batese Tojene ko atamaze amaze iminsi ataza, none urabikemuye. Urakoze cyane, ngushimire, ijoro ryiza, ugire weekend nziza, kandi n'inshuti zatwumvaga turazishimiye kandi tuzifurije amahoro y'Imana.
Rwanda, 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 ntambara yadushumurije amashitani yamoko yose ayironda koko inzika inzangano ayubusambo ayubusahuzi amacumu y'amacinya hamwe na korera ndetse na irari iby'ubutegetsi kuva mu kwakira 90 gahugu kanjye gahugu keza gucura imiboro gucura umwijima rwanduhinduka sibaniro ry'ibisazi buri burende haguye benshi no ku mirenge hirya no hino n'akayagasozi niye mpinga hatumvikaniye urwa mu rw'imbunda zuba ry'amahoro zarasa ryohari ntambara 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 uragapfusha urakavuga ishyanga uragatsindwa nari ntuye Kigali nziza nahunze Kigali y'umuriro njye ndi bokoboko na narora inyuma aburuhukiro nigeze mbona buri burende na karubahanda y'amaswa muntu narayizinutswe kwica kwiba kugambanirana nyamara nzanye umuganda wo gusana amahoro naraye naraye ndose kandi nkabyizuze narose igihugu cy'ubwivugurure narose u Rwanda rw'ubworoherane zuba ry'amahoro watumurikiye Rwanda rwiza Rwanda ntukarire nguhogore Rwanda rwiza Kanyarwanda, murenge.